Masauti. Nakukabidhi moyo wangu, moyo wangu, mama unitunzie. Hey, malkia wapenzi langu, fari yangu, manyakwa siku nyakue. Wanijua mwenyewe, utundu kitandani nilewe, mpaka chumbani sitaki uchelewe, ili tuniwe na wewe. For my baby nshobeze, zidisha penzi hati nilewe, taratibu basi koleze, hati nikole. Umenifanya zuzu, umenikoroga, mara kwako misiwezi toka, kabisa nimeganda, nimeganda. Hata wakisema umeniroga, kwako kamwe misiwezi toka, kabisa nimeganda, nimeganda. Baby minawe sare, 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 tunafanana sare, sare, sare. Baby minawe sare, 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 tunafanana sare, 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 sare. Tazama, ukicheka shavuni dimpo, mtoto sauti kinanda. Nataba na penzi lako, kitani mimi na vimbaga. Washa kuna kumachokodo, wana hata la kusema uo. Yani toto la kishua, unavyo nizuzua. Tumano kinipa misikinai, misikinai. You burst my medulla, unavyo sasambua, miniki wanawe najidai, najidai. Umenifanya zuzu, umenikoroga, mara kwako misiwezi toka, kabisa nimeganda, nimeganda. Hata wakisema umeniroga, kwako kamwe misiwezi toka, kabisa nimeganda, nimeganda. Oh baby, baby minawe sare, 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 tunafanana sare, 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 sare. Baby minawe sare, 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 tunafanana sare, sare, sare. Sare, 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 tunafanana sare, sare, sare.